That was the great Richmond Band, the No BS Brass Band in the background of that. We got some great music here in Richmond as well as on the radio here at WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is David, a.k.a. DJ Dowdy, and this is Ambiance Congo coming to you every other Sunday from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot every other week. And from 5 to 7 every week, Greybeard and I bring you the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds all mixed together in a tasty stew here on WRIR. Let's hear another song from Franco et les Tout-Puissants. Okay, jazz. This song actually written by Papa Noel. It's called Mobali Malamu. Hang on a second. I got to remember which CD player I put this in. 1 second. Hope it's this one. Here we go.
La bibi, ikambo siliki lelo ponga na vani na mobali na biso. Yo moko presentenga olobito sala sorti na bibio. Oyebi nazali mwasi lokola yo na kitoko pe na koka. Mobali ayebi adres akomi kozongelanga na bakado. Oyoki zango balobi na koma kosinye bacheke na poto. Oyoki zango balobi na songa lopango na binzae. Kolukanga matata te na boy oti yangai basikatris. Kolukanga mindono te na boy kombo na ngai na ngangai. Mobali ome maki akoma ya biso. Akoma ya yo, akoma ya ngai. Kabibi, likambo siliki lelo ponga na vani na mobali na biso. Yo moko presente nga olobito sala zondi na dibio. Oyebi nazali mwasi lokola yo na kitoko pe na poka. Mobali ya ebi adres na komi kozongelanga na bakado. Oyoki zango balobi na koma kosinye basheke na poto. Oyoki zango balobi na somba lopango na pinzae. Kolukanga matata te na boy oti yangai pa cicatrice. Kolukanga mindano te na boy kombo na ngana ngangai. Mobali omemaki akoma ya biso. Akoma ya yo, akoma ya ngai. Mobali malamwe, aboya kateo, akabaka migyo, aboya kateo, maboko pete. Mobali oyo, mobali malamwe, aboya kateo, akabaka migyo, aboya kateo, maboko pete.
Na jirerere na lapi, na sinazi oya koki motema. Tikanga pena moni sabolingo, etondi nzoto.
Mobali oyo, mobali malamwe, aboya kateo, akabaka migyo, aboya kateo, maboko pete.
Na jurerere na lapi, na sinazi oya koki motema. Tikanga pena moni sabolingo, etondi nzoto.
Mobali oyo, mobali malamwe, aboya kateo, akabaka migyo, aboya kateo, maboko pete.
Toko boma bonde kote, lelo ya yalobi angai. Kabibi yonde mwasi alibo sote, mobali ya kabola bolingo yon ambanda.
Mobali oyo, mobali malamwe,
maindwe,
aboya kateo, akabaka migyo, aboya kateo, maboko pete.
Toko boma bonde kote, lelo ya yalobi angai. Kabibi yonde mwasi alibo sote, mobali ya kabola bolingo yon ambanda.
Mobali oyo, mobali malamwe,
maindwe,
aboya kateo, akabaka migyo, aboya kateo, maboko pete
toko bomana tina nini mobale lingi basi mibale atalingi kopala sanza na minzoto osembongo na emoko
mobali oyo mobali malamwe aboya kateo akabaka migyo aboya kateo maboko pete
na jurerere na lapi na sinazwi oyo akoki motema tikanga mpe na monisa bolingo etondi nzoto
mobali oyo mobali malamwe aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete
tokoboma bondeko te lelo ya yo lobi ya ngai kabibi yo nde mwasi ya liboso te mobali akabola bolingo yo na mbanda
mobali oyo mobali malamwe aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete
tokoboma na tina nini mobali alingi basi mibale atalingi kobala sanza na minzoto osembongo na ye moko
mobali oyo mobali malamwe
maindo
aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete
buka
akabaka mingyo aboyaka te o maboko pete mobali oyo mobali malamwe aboyaka te o
akabanga migyo aboya kateo maboko pete
na jurerere na lapi nasi nasi oya koki motema tikanga pena moni sabolingo etondi nzoto
mobali oyo mobali malamwe
mainda e
aboya kateo akabanga migyo aboya kateo maboko pete
Toko bon ma bonne côté, lelo ya ya lobi angai. Kabibi yonde mwasi ali bosote mobali ya kabola bolingo yona mbanda.
Mobali yoyo mobali malamwe.
Maindwa ye.
Aboya kateo. Akabaka mingyo. Aboya kateo. Maboko pete.
Linga. Oya dodo. Hicho.
All right, I'm going to play one of my favorite Franco songs. This one's sung by Joe Mpoy, actually. It's called Mandola. And I don't know whether this song actually, this version actually has Papa Noel playing guitar or not. All the live versions I've ever seen, Papa Noel is featured playing guitar. So let's assume he is. And here he is, Mandola with Franco et les Tout Puissants, OK Jazz, for your listening pleasure on this Christmas day.
Moto na vie privée na ye et bembe a boite na fulu ya leta que la ni a kole la ngai Kombo na nga mandolae mandona no banzote mama Kombo na nga mandolae mandolande koya azanga Nazina lena zangina bandina pona no kona mwana soso Onga na landa kamoto teo Mokili tura tur Il n'est jamais trop tard la mokili La vie est un combat Mengo baboy konsani sangai Na beti baborde kisasa mobimba baboy konsani sangai Mama omo korona kokufae Barishe boko volana Boko kundanga na sanduku ya malonga Vedete ya Zaire Cotisation e kominde ya konkiransi Boela nde batitre Ngayo yona bomo inazali kovele lae Boboy konsali sangai Azimo solo, a changer ma camarade. Bazo bomengo bako mamba patro bane ko ba changer ma camarade. Tango bazala kamalo leo. Toliaka esika moko. Dango bazala kama sikinyo tomela kesi kamoko lelo mokire pesi bango chance babo ibiso ba pauvre mbote commande ya audience le patron ne reçoit pas. Toko samba, toko samba, dise yo toko samba. Bako tunanani aboya kamoninga atana miso ya nzambe. Onga na boinde justice ya mokili kasukwe. Justice ya mokili baboka ene kimingyo na singi justice ya nzambe. Mbongo nani kunye baby si mokili na boi kofuta foka. Tango bazana kabone ngeo, bayeba kanzambete. Tango bazana kanaba milioe, bayeba kafamite. Lelo mokili ebeti bango fimboe, bako mandeko sambela nzambe limbesa masumu na bangoe. Bazaliko bangaliwa. Boucher no banzo te mama, komba nanga per boucher, per boucher ndeko ya azanga. Nazina le nazangi na vani na kona no kona wana soso. Banda sekinga na zwakateo, ngai maloleo. Banda sekinga na zwakateo, ngai maloleo wae. Yena ba champagne ngai se primuse tokoloka kaka kwijo. Yena ba pizo ngai se makanze tokoloka se totondae. yena ba importe ngai senza di sato così pa kaka nzoto tina nini na boma nzoto mama o la vie est un combat. Bane abati ambongo bazalinde koze la liwaya batatae Po batikana na bomengo nyoso ya fami bango ba eriteo Babo iko yeko la nabakela si bazali ba eriteo Ae Pilo kwa mokili bizalinde ya bisoteo tozali ba gerant Nyo soto kosomba sepo na bana bafamiko efayo Liaka ya yo tango zalivo moilo bibako welae Kosa liwota na banani bako lela yo mokolo yo kukufa ee Omeria masanga ni maka kwitite mama Omeria masanga ni maka kwitite mama yo Omeria masanga ni maka kwitite mama Omeria masanga ni maka kwitite mama yo Tete ngama bonwana ojo Bisengwa basusu mpasi ya baninga oyo nde mokilio Ilo bali ya suka liya basengi kaka melesio Seke la kabela nga mote mana yona kopesa yo melesie Kaka melesio ae Gai seke la ae Gai permusheo ae Gai maloleo Kaka mereció ae Kaima ditulu ae Kaka mereció ae Kaka mereció ae
Mandola from Two Puissant OK Jazz. That song was written by Simuro Lutumba. Similar Lutumba Masia. Here's another song of his. This one with, again, with Papa Noel. From the album Maya, l'album des albums. Here's the song, Affaire Kitikwala.
Bintambwe, tata yelanga linda nana Kimposa ya koyemba ona kole la la viyo mpasi ya mokilie Bintambwe masasi, tata yelanga linda nana Kimposa ngana yemba ona koyemba mpasi ya mokilie Bintambwe luntadila tata simanga itoke nena mokili anseto zwite oto kozu atako na paradizoe. Sambela kae natangwe mpo kwa liboso ya kolala, sambela kanza komba. Sambela kae ata liboso ya kobenda mwankopo, sambela kae yave. Na mokili anse nzamba kaba ba chance kaba bilongyo na mokili yanse égalité ikeleveo na mokili yanse eh koma mabongo égalité o ezalise na zando pe na tango yaliwa kolela kateo. Bolingo yanse mibali balingi se basi ya mobulu oya konyokola ye ye akolinga ye mingyo eko mama bongo basi balingi mabala ya monyokoli oya kosalisa ye ye akokamata indezoba na bolingo yanse eko mama bongo moto yo kolinga ye ye akolinga mosusu mama ye 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 ye. Odina titie, ndeko tika nano kole la longola lobato na litama e. Longola lobato na litama kiliko e. Longola mpinzoli na miso amisi e. Longola lobato na litama o mpona kole la la vi. Pasi ya mokilie. Ngaina zala kana zua. Na tekela basi ya mabala, na zala kalo lendo. Na tikela bae bazwa kitoko, kitoko eloko pambae, kitoko nde mabeleo. Na zala kalo kuta, na tikela batayo, na ba menuizieo, mamae. Na tekela bae skuver, na ba mekanisien, lokuta nangai. Na kinela ba teknisien, ya ba televizio, na ba frigo. Na kabalo kuta nanga, na ba escro, na ba ngangankisie, mamae, ye. Sara lo corangai Namo kiliance Elo como koto kope satoli Ata ozangi nyonso Kasi kozanga mbeto teo Soma mbeto ya kitoko Mokolo yoko kufaneko Eso kipeto ya kitikwala Ebe menayo eko yo kansoni Kinchasa makambo Amatanga tomo na kande makambo Basusu bakolela Basusu bakotonga mbeto ya mowe Surtout ceux qui oyebana ka mokilingo makambo mama Mokilingo makambo mama e. Laissez-o, ma belle-o, ba me alome ka basaline ko china mbuta kolela loboko na litama e mushinga e okende mobesu e mama bana ya lomeka bazangi lokola magabi ya zangi akolela ngala e ngodi bena e ba mama ya zando bazangi lokola bana lingwala bazangi bakolela na muyanzi wa pichoboke Namo kilito yaki, tozali lokola na kati ya masuwa e Mona notona mocholi bongwe kose mabato bako kita Eko mama bongo, zela ya mokilele kine mona iye tondi na ntube Ezali na suka teo, namo kilito zali bampa yango toko le kanzela Tika ona sakana Mama ebisa kanga idato na bota makasio na kokufa ebisa kanga iteo Tosi moela na kopo ya mpio Lobi eko zara suki turna nga ikuna na seama bele Molunga ele kimingyo na mokili toza liba mpa yango Toko le kanzela Toko le kanzela na titie Toko le kanzela kiliko Jetri bengela nga ibisa
was Carlito Lasa singing on that song with guitars by the great Papa Noel. We're going to hear something written by Papa Noel for the group Les Tout Puissants OK Jazz after the death of Le Grand Maître Franco. This is a song called Tonton Zala Serio, written by Papa Noel.
Maya moto e monela sapu Mwendo
Ngai na kokaka kolinga te Soki na ningi kaka plus plus oh Kolinga na ngai zala kama beo Zote tona sensibilite oh E boya ba deception
Sele, komi pensa na kanga kaka kamiso.
comédien.
This is Galaxy Girl. Join me Thursday mornings from 6 to 8 a.m. on WRIR for all sorts of great music from across the galaxy. Everything you need to ease you into the waking world before you get that first blast of caffeine goodness. So strap in and join me for the Thursday morning breakfast blend with Galaxy Girl, right here on WRIR 97.3 FM, Richmond Independent Radio.
Na butu chérie Bongi na misote oh chérie bijou Tongo etaneli ngabo ye miso polele Tolinga na ondi mileno ngana zunguruke Majabona na luka yo mingi na zangiyo Mampase tuninga mote mango chérie Na silisika tinyo soya myanse na kichasa Barumbo banalo mwa keske seba moni yote Epa ya pepe na kimono mwoyo zalite Na tune bibia na motuwa ye binde lana yoye Epa ya sonzo ufemo amoni yote Epo tanto mesene kimingi sheri bijou Okanga kipe mote manaba pasi nangai Zongo zifangali pota omo binanga Malinye tuninga Na nalali na butu chérie bongi na miso te oh chérie bijou tongo etaneli ngai boye miso polele tolinga na ndi milelo nga na zunguluke maje bona na luka yo mingi na sangi yo bamba si tuninga monte mango chérie na silisi katenya so ya mbiansi na kichasa Barumbo panalu mwa keske se mamoni yote Epa ya bebe na kimbongo mwoyo zalite Natune bibia na motwaye pindela na yoe Epa ya sonzo ya fero amoni yote Epo tanto mesene kimi ingisha bebejo Okanga kipe monte mana bapasi na ngai Zongo zipangali pota
Angola likuta o mama o o si panga malili na toto nekanina mole mao na weyo bongola nge buche o chérie ke espina nge change o sona la mundwe bicho kangi mote mao mama o bicho angola likuta o
La belle va passer votre main, maman. Allez, Lina, à ta moto, bijoué. Au salon, naïnine, n'a commis comprendre. Oye, bi, ma belle, n'a pas dit, mais n'a pas son mot.
Bijou, quand il monte, maman, au pot. Bijou, l'envoi, la libouta, maman, au pot. Aussi, pas maman, Lili, n'a pas son mot. Ninga mole mao na weyo Bongo lange buche o chérie Esprit lange change o fona la mulwe
Kitoko na maya nzoto esili yo panga ima we Na pomi posa la meso nipona yo chérie Biji yo tia na wapi na pomi zombe Na tangi pizoli ya boli ngongo chérie
Kangi monte mao mama oko Bisulongo la likuta o mama oko Osi panga malili na toto o Dekangi ngamole mao na weyo o Bongo lange buche o sheri eke Espri lange change o fona la mulwe
Thank you.
ye na tuni mama na plani na platon de 15 ans na singi para poko ya suka ya kanaki yo
bisho kangi motema o mama o po bisho longo na liputa o mama o po o si panga malili na nzosu e kangi na mole mao na weyo bongo la nge kushe o sheri e esprit na nge change o kona la mulu e
kito kona nga ya nzoto e sili yo kanga ima we na koni kosa la beso Bijio tia mawapi na komizo ba
Bijio kangi motema o mama oko Bijio longo la liputa o mama oko Osi panga malili na nzoto o Eka nginga mole mao na weyo o Bongo nange buche o sherie e Espi nange change o kona la mulwe e
Papa Noel did a bunch of sessions with Carlito Lasso. That was one of them from the LP No No. We heard the song called Bon Samaritan. Let's hear Papa Noel along with Carlito Lasso and Wuta Mai from the CD Haute Tension. Here is Motema Soso. Then we'll hear some Sam Manguana along with Papa Noel. It is the 76th birthday of Anton Nedule Mansuet, also known as Papa Noel, one of the greatest guitars of Congolese music.
Yes, doctor. Thank you.
chéri nazali kopenga yo bongi na zwite butu mobimba se makanisi ye mawananga mawananga mawananga
Bongwana ekoti mokili, fungola miso mayo ngai na kobelela e sala na ngele mwana e Tolina kopesa yo mwana e Ngai na kobelela e Oyoka ngai te bandeko e Osipi mato imayo Keba okozi kande moto e
Alobala ngai
Oh mwana e
Akeyama ngai
Na kobelela e
Alobala ngai
Alobala Osipi mato imayo Keba mono kozi kande moto e
Alo balangai
oh,
Mate alangai
Nako belela e
Alo balangai
Alo bae
Mate alangai Alo balangai
oh, Mwana e
Mate alangai
Yoka ngai mwana e
Alo balangai
Yoka 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 yoka
Mate alangai
mwana, yoka,
thanks for listening to Ambiance Congo today. Been featuring the music of Antoine Ndoulipatin-Monsweth, also known as Papa Noel. 76th birthday today. One of the great guitarists of Congolese music. In the background, we're listening to Kekele, CD recorded in 2001, a song on which Papa Noel actually sings. We only got about 30 seconds left in the program, but I hope you enjoy it anyway. See you again in 2 weeks.
Ah, mutema pasi, na salami mama.